oh baby, kungate siki oh baby, baby oh baby, nataka tutete baby. Yani muzi oh baby, sika inombea baby, baby oh baby, nataka lupoka baby. Mwezako ex, kutwa haishi kumtaja, na wako ex, domo ni wazi papaja. Tufupi ma ex, wanateseka na haja. Tumapika ex, si walitaka shindana, si walitaka pila, wale tumewatoa bila. Wanapenda kuzira, basi wamepoteza dira. Do basi, mimi na we do basi. Do basi, hawa tuwezi do basi. Do basi, mimi na we do basi. Do basi, hawa tuwezi do basi. Ana county fake, na insta me to follow, na hii clip itaumiza ro. Na leo walali mpaka tomorrow, wafe wenye wivu. Baby wewe we, nasikia wana ro, wana maliza waga. Wako kakutwa musomo, wangu wamekutwa tani. Tufupi ma ex, wanateseka na haja. Tumapika ex, si walitaka shindana, si walitaka pila, wale tumewatoa bila. Wanapenda kuzira, basi wamepoteza dira. Ndo basi, baby, mimi na we ndo basi. Oh, mimi na we ndo basi. Hawatuwezi ndo basi. Tufe tuzikwe.